gaslighter er boa shabangi yangu. Samma gaslighter keti chini una choma. Samma gaslighter uta acha kuchi gas gas. Samma amai tani fa kutum yamaka. Akasama mani boshi kahiso. At the door, akatupa on the floor. Cheki kwa kio uta ona ngo. Ati mini one ngo. Unachaza too fast kama Concord. On God, knocking on my door kama you my landlord. Ata kama unanipo, if I'm bored, put you through cause I'm on board. Ilisikia bado kana chill in the bandos. Akiomba spliff from my randos. Kapata katawa kule nandos. Usijali si ni mimi, ni yule Franco. Gaslighter ebu washa bangi yangu. Gaslighter kiti chini unachoma. Gaslighter utaacha kuchigas. Ameitanifaa kutumia makaa. Take it in stride, ni a franchise. Kila wiki unachastise. Biashara yako ni kukongalize. Leo utaketi tutazame your demise. Cause suwezi kuwavona pesa yako. Usi ever try to be lord. Chika simu pika nduru to your lord. Cause si mimi si leo, labda jana not today. Mara unanitaka mara unjui. Mara unanipata mara udes. Sama gaslighter ebu washa bangi yangu. Sama gaslighter keti chini unachoma. Sama gaslighter utaacha kujigas. Cause sama amaitanifaa kutumia makaa.